Paris na kusinga wano wa metu ya 2023 oba kushinedi ruze ndera kambiri yukuba kutawa no puta wa mtuweza mpye ya toti pashitungu ma drug barrel kama na drug load chatunga babu tutikumbire yoro shinji karambe wa shibata ni mapulisa kutero tushungu kushichiburike matutia wa makoto akuwa gawana sidiki akuwa gawana waku mwono zi kuputa zi mwaka kashutati nga nenu zukoko
I am going to go to the hospital.
I am going to go to the hospital.